Nyanse, mone ni government Yesu, ifyo ile bombele chalo, ukuchile pyalo fyonse, fyamuno Afrika. Nomba na tuberwa, 400 million, indala meshi, shabu ya ntanshi, tubombele pamo. Mumyaka ine, ekuti chalo chesu, chie fantanshi, nomba na tupelwa, 400 million, indala meshi, shabu ya ntanshi, tubombele pamo. Mumyaka ine, ekuti chalo chesu, chie fantanshi, bale bonse, kanshi nomba shibukeni. Watulo akashala bantu shitana ipikela ya kubombesha bane bonse kanshi nomba shivukeni watulo akashala bantu shitana ipikela ya kubombesha. Nomba na tupelwa 400 million indala meshi shabu ya ntanshi tubombele pamo mumyaka ine ekuti chalo chesu chie pantanshi nomba na tupelwa 400 million indala meshi shabu ya ntanshi tubombele pamo mumyaka ine ekuti chalo chesu chie pantanshi.